Mchukuzi wa kiwiliwili changu, ewe, ewe, ewe macho yangu, ewe macho yangu, mkaa usoni kwangu.